kamkari ya tana lewe na wajala lena gajala kamkari ya tana lewe na wajala lena gajala lewe na wajala.
Yeah. Nagila bile ujoleriwa. Lewa tubala bile umteya. Ni exi aga ya magana uwewa ikipila so abeni liena aganga pili saso. No ungubuja exi aga yo wewelina abeni ena uliya masiba.
Nagise pili na mabuyela muau kumide pilo kasikiele murau. Nagise pili na mabuyela muau Kasukiele murau. Wajole la mama sita baby la wakuna babisa mbili ya mina. Antaba nuru mele mbalu mbatafika na tubu mtakulona kawina. Ala wakukutaka nukubeka kaa baby tisa na razo rahina. Toko mbona wena mama alsanya Wajole nukwa mkela fansa. She's calling my name like who's this. Katrelo indi dizi. Ain't no true love these days. Consequences you all gotta face. Yena holy money my face. Wonder why this is TG.
Ufile rato, wena waraluga karona. Nagatowa, kusala ule wana. Nagatowa, kusala ule wana.
They were now a jolla.